perplex. How this girl good?
Savage.
Ono yansanga kukubo nanjogera ko buli chayagala. Basubiza mukubana mbagambu ampe kadingende ndabeswaga. Ono yalina budget nayenga talina targeti. Yali ayagala nnyo waleti chamuvira koleka package. Kati yalonze damage, damage, damage. Yalonze damage olwokuba ayagala nnyo waleti. Yalonze damage, damage, damage. Yalonze damage olwokuba ayagala nnyo waleti. Sasira bagamba mbeo chokanga ye mukama gamba mbeo. Buliche ali bamenya na chizao nasigali yao nga nemedeo. Yankoze sanga kavera nansula okuba yali atyambera. Konze butana byatande mukama enzigi azigude chechisera nange ndye kuchengede. Ono ex yalonze damage, damage, damage. Yalonze damage olwokuba ayagala nnyo waleti. Yalonze damage, damage, damage. Yalonze damage olwokuba ayagala nnyo waleti. Chokula musawo nze tekinjoza. Ono yansanga kukubo nanjogerako buli kyayagala. Basuubiza mukubana mbagambu ampe kadingende ndabeswaga. Ono yalina bajeti nayenga talina tageti. Yali ayagala nnyo waleti chamuvira koleka pakeji.